pamba nazani mi even equally PMT definition sound in masonic power mtoto wa mama mambo na nalana anashijulu lakini kama nalana kimona bisho kama gari yako kumbe mtoto wa mama nyumbani anajaza choo kimona julu nyumbani anajaza choo huyo ma seme siseme naogopa kutene mi mtoto mdengaleko kwetu sina sinene niseme siseme naogopa kuseme kwa mi mdengaleko wala misili senene la lawa mama neno kusema misemo kimona sitemo kama ni nyuma tetemo mama mwana naogopa naogopa kupigwa ngumi naogopa naogopa kumbe mchicha mwiba ukimona kama na dume mwona nyuma kafunda lakini mbona ni mume kwenye kidole kidone kava pete ila mtoto wa kiume na chini kava kikuku kimuliza besho kama vile ni show kumbe mtoto wa mama nyumbani anajaza show anavopenda sifa kama vile misifa kama dulitasi kama Mr. Misifa anidanganya mwezo anagali sinyazo anandege mbili na nyumba kari yako ongezo kumbe mtoto wa nyonzo okwetu sinondo kumbe kita kisha jemu kutwa kubeba nondo kumbe nyuma kajazia mbele kimona tunatanua kumbe kimona mbele jazia kumbe kimona kifuwa jazia kumbe peka moto, weta peka moto peka moto napenda vya bule uyo mama nipe 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 nyingine mekwisha nipe nyongeze ma nyongeze bosa nimefika later.